mwen goute kubigere byo ebyo kusasira awowodi endwadde ziwona emirembe tufuna mukubeera w'okwosebo Sembeza wori Tukuza Yesu no musayibu Sasira ebyasoba Sembeza wori Tukuza Yesu no musayibu Hallelujah